Yeah, ODG introducing
the Makosta Records.
Kali mane, twende kaze. Niambiwa friend in need is a friend indeed. Hi lazima u experience, hi lazima u read. Ule mse ukiwa na njaa, hata kufeed. Hata ukitan kipofu, hata kumislead. Kenya na sondo utarip. Look before you leave, ukona prize usikuwe cheap. Keep your time, that's the tip. Time ya kukol, time ya kubi. Time ya kugazo, time ya kusi. Hata kawe ni literate, itabidi merit my leave.
Ukianza kusonga, wataanza kukuchukia. Juu watagonga, wewe nukia. Acha uoga, endelea kukimbia. Omba kwa Mungu, atakusikia. Ukianza kusonga, wataanza kukuchukia. Juu watagonga, wewe nukia. Acha uoga, endelea kukimbia. Omba kwa Mungu, atakusikia.
Better the devil you know than the angel you don't know. Nitazidi kugrow, ata nikuwe na fall. Me believe my instincts is the future or before. Nita perform kwa stage, ata fans wakuwe fall. Waofu wako na matusi mob, hadi wana abuse drugs. Suck a door to the teeth, ata shows ikuwe shark. Ukiwa bitter, kuwa better. Ukiwa free, hook up better. Time ya kuhustle, see you later. Kuwa hard, acha kudeta.
Ukianza kusonga, wataanza kukuchukia. Juu watagonga, wewe nukia. Acha uoga, endelea kukimbia. Omba kwa Mungu, atakusikia. Ukianza kusonga, wataanza kukuchukia. Juu watagonga, wewe nukia. Acha uoga, endelea kukimbia. Omba kwa Mungu, atakusikia.
Dunia ina mambo, malesi na mafago. Majoka kao wago, uzito kaza kago. Harusi lipita kitambo, sai mpango wakando. Hata vuwete around the streets, wakiona kanjo. Wake up, wash your face, get up, run your race. Come through, clean your mess, keep your face just in case. Wanasema upande begu, hauta palilia. Dream zangu ni bigi, kuliko kitanda na lalia.
Kianza kusonga, wataanza kukuchukia. Juu watagonga, wewe nukia. Acha uoga, endelea kukimbia. Omba kwa Mungu, atakusikia. Ukianza kusonga, wataanza kukuchukia. Juu watagonga, wewe nukia. Acha uoga, endelea kukimbia. Omba kwa Mungu, atakusikia.
Ukianza kusonga, wataanza kukuchukia. Acha uoga, endelea kukimbia. Omba kwa Mungu, atakusikia.
Ukianza kusonga, wataanza kukuchukia. Juu watagonga, wewe nukia. Acha uoga, endelea kukimbia. Omba kwa Mungu, atakusikia.